Radio Ijwi rya Amerika itangariza ibiganiro byayo i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ufite banywanyi ba Radio Ijwi rya Amerika mwiza ngo amahoro y'Imana. Ni Eugenia Mukankusi basuhuza. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mushobora kandi kudukurikira kuri internet mukoresheje www.radioyacu.com, kuri YouTube na Facebook ho mwadusanga kuri VOA Radio Yacu. Ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritwe buri munsi saa 10.
Uyu munsi mutwihanganire, ntitubageza ikiganiro muri Sanga nkuko twari twabibateganyije kubera impamvu zadutunguye, ahubwo turabagezaho ikiganiro cyahise ku wa mbere kibanze ku kibazo cy'inkwano.
Muri Sanga, mu Rwanda hari abavuga ko inkwano isa n'iyabaye ikiguzi. Umwe muri bo ni umunywanyi w'ijwi rya Amerika, Twagira Yezu Marcel, w'ikibagabaga i Kigali.
Turashaka ko mwazadutumirira abantu bafite aho bahuriye n'umuco nyarwanda, tukababaza ibibazo ku bijyanye n'inkwano mu Rwanda, kuko usanga inkwano itakiri inkwano, ahubwo wagira ngo ni ikiguzi. Ni ugucirianwa nk'uko umuntu ajya ku isoko akagura ihene, akagura inka, akagura ibijumba byo kurya. N'inkwano muri iki gihe mbona wagira ngo ni ugucirianwa, aho usanga umuntu avuga ati umukobwa wanjye namutanzeho ibi n'ibi, ntabonye inka n'amafaranga angana ategeretseho, ntacyo twavuga. Rukabona ni inkwano, ni ishimwe. Cya kabiri kigaragara, usanga bavuga ngo ni ikamba ry'uburere bwiza. Ukibaza abahungu ntabwo turerwa, twebwe abahungu baratworora, bafite amafaranga batwororeramo, ntabwo twabatureze.
Nuko rero byifashe, maze turagenda turasoma dusanga Rwamureke, umuryango uharanira guteza imbere ihame ry'uburinganire hagati y'umugore n'umugabo, ivuga iti ahubwo inkwano yari ikwiye kuvaho igafata indi sura. Ahubwo niyo mpamvu twabatumiriye Venante Nzabonimana, umuyobozi wa Rwamureke. Hagati aho ariko, nari nasabye n'umuyobozi mukuru w'inteko y'umuco y'u Rwanda kuza muri iki kiganiro, agira gutya kuva ku wa gatanu aranyihora nta gisubizo yampaye. Mbazanire rero umushyitsi Venante Nzabonimana, urahura akomeye?
Raho kamirindi.
Yego turaho, turakomeye natwe.
Turakomeye, tumeze neza natwe.
Nuko Imana ishimwe. Ndagushimiye rero uyu mwanya uhaye abanywanyi b'ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire kuri iki kibazo cy'inkwano. Bamwe bavuga bati isa n'iyabaye ikiguzi, nabanditse kuri Facebook ijwi rya Amerika benshi barabyemeza. Mwebwe rero muri Rwamureke musanga idakwiye kugumaho, ni ukubera iki?
Umuvandimwe, ngira ngo bamaze kubivuga mu kanya, inkwano iyo urebye usanga mu gihe turimo isigaye ku izina, ariko yarahinduye isura. Uko turakosha, turakwa, ariko mu by'ukuri wareba icyo bivuze wagishaka rimwe na rimwe ukakiba. Ugasanga rero tugendera ku byahise cyane, tuvuga ngo ni umuco, inkwano ni umuco, ariko wareba uwo muco ugasanga ahanini hari uburenganzira bw'umuntu cyangwa bw'abantu ugenda uhonyora. Icya mbere, umukobwa ugiye gushyingirwa tumubonamo umukobwa ufite uburenganzira, nawe ufite ububasha, akagira ubwenge, akagira n'uburenganzira bwo kubaho. Ariko inkwano twaje kugenzura dusanga nk'abantu twimakaza ihame ry'uburinganire, hari abayuririraho akavuga ngo naragukoye ngo ufiteho ububasha. ufiteho ubase yamara kugera mu rugo akumva ko agomba gukora umugore ibyo ashaka byose kubera yuko yamukoye. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni ukuvuga ngo inkwano iyo tuyirebye mu mateka nibyo uko babivuga ubundi cyari kima neza cy'umubyeyi wareze umukobwa. Ariko icyo gihe iyo turebye uburyo ubukwe bwakorwaga umukobwa ntiyanamenyaga wazashyingirwa ntitujya mu bihe bya mbere y'abakoroni. Umukobwa ntiyatuga uzamurongora yamenyaga uzamwakira gusa imiryango niyo yumvikana ikajya hariya ikunga ubumwe arangiza igahana abageni. Umuhungu nta ruhare yabigiragamo, umukobwa nta ruhare yabigiragamo. Ariko noneho iyo urebye muri iki gihe, muri iki gihe umukobwa n'umuhungu barakundana, bamara gukundana ahubwo bakaba ari bo babwira ababyeyi bati nimudushyigikire dushobore kuba twakora twashyingirana. Abifite barabikora nta kibazo gihari. Ariko hari aho ugera ugasanga ntabwo ufite inkwano, wasanga utayifite bakakubwira bati wowe umukobwa wacu ntabwo tuzamugushyingira. Wa mukobwa abujijwe bwa burenganzira bwe bwo gushyingirwa kandi itegeko rirabumwemerera. Ugasanga wa muhungu nawe abujijwe uburenganzira bwo kuba yarongora kandi nawe afite ubwo burenganzira bwe itegeko rirabumwemerera. Noneho ugasanga na rya hame ry'uburenganire rihonyorwa kubera yuko umuhungu niwe wagiye gusaba akajyana ya nkwano bagurishije isambu ya se cyangwa se nawe agurishije ibye kugira ngo abone ya nkwano. Ugasanga iryo hame ry'uburinganire ntabwo ryubahirizwa. Ikindi ureba usanga umukobwa nawe muri kwa gushaka gushyingirwa hari igihe asenyera iwabo, kuko ibishyingiranwa agomba gutwara ni ibishyingiranwa bigomba ngo gutuma agira agaciro imbere y'umugabo.
Reka tuze kubigarukaho Venantire, tuze kubigarukaho n'abanywanyi kuko ari benshi cyane bategereje.
Yego,
turaza kubigarukaho. Ariko hari akantu uvuze k'umugore iyo akowe muri ubwo buryo atagira agaciro mu rugo. Hari umurundi witwa Claude Niyongabo yanditse ati nibashaka bazaduca ubwo na miliyoni 5 tuzayatanga, ariko babitomore neza ko tuzaba tuguze kugira ngo ashitse mu rugo amenye neza uko azifata, uko azokwifata, kuko bibaye ngombwa tuzobagurisha natwe turonse undi mugabo atwungukire. Ngizi ingaruka z'ibi bintu uko uri kubivuga. Noneho reka duhe ijambo Nzamwita, arategereje ku murongo. Hagati aho mbibutse ko iyi ngiyi ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nzamwita,
yego,
uraho neza?
Muraho.
Umwanya nuwa wariko uvuga ijambo rigufi cyane kugira ngo duhe n'abandi umwanya.
Yego, ni igitekerezo. Nanjye ni ukuvuga ngo mu by'ukuri iyo urebye usanga impano ari ikibazo kigenda kirushaho kugenda gikomeza, kubera ko uko umukobwa umukoye ari ni nako mbese bibyara amakimbirane mu muryango, cyane cyane ko abantu baba babikomeje cyane aho bajya mu biciro, umwe akavuga yashatse undi akavuga yashatse, bituma rero agaciro k'umukobwa cyangwa k'umutegarugori kagenda kagabanuka kuko bwije n'uko bukeye bitewe n'icyo kibazo cy'inkwano. Hari hakakwiye kurebwa uburyo imiryango yajya yubakira abana ititaye kuri iryo bintu abana bakundanye bakabana, kuko niba bakomeza kwita kuri icyo kintu cyane ni nayo mpamvu imiryango myinshi igenda isenyuka kuko buri wese agenda areba inyungu ze, niba nta nyungu yabikuyemo akarushaho kurakara ndetse ibibazo bikarushaho kuvuka. Ariko niyo hazajya habaho ubwumvikane abana bakundanye bakabana yumva rwose nta kibazo. Murakoze cyane.
Nzamwita, nawe ndagushimiye cyane.
Yego, murakoze.
Ijwi rya Amerika, duhamagare na Andre maze umutumirwa Nzabonimana Venanti aze kugira icyo avuga nawe amaze kuvuga. Andre, uraho neza?
Ndakomeye, ndakomeye.
Nuko ndumva uvuga Ikirundi, uri mu Burundi?
Yego, ndi mu Burundi mu ntara ya Gitega.
Ye, umwanya nuwa wariko uvuge ubanzura.
Murakoze cyane. ama tugiye kure cyane n'intwano aho tugeze ubu mu kigihe usanga umengo gender ubunda ifata ko umengo no rudandazwa rw'abantu kubera umuhungu ahari arashika mu igene aho bogiye kugera aho bakabugira nabo bakugwabo ugasanga umuhungu bamuca umurengera bakamuca umurengera ugasanga umengo no guciriranwa ku umengo no rudandazwa n'icyo gihe utasanga n'ingozi ubu zitagikomera kubera ikigirasambuka cyane kubera ko umuhungu wewe aguma abona yuko umengo mu bisanzwe yaribwe ni kwibwa mengo yaraguze umuntu nawe umaze kumugura umukozi icyo ushaka umukozi icyo ushaka ntuvuga ko ni kwa kuntu zanduru zamaze ko ziranduka y'amatati aguma yaduka mu ngo.
Ye urakoze cyane Andre.
Urakoze cyane namwe
Venani. Uyu muntu azanyama kandi kantu gashyashya ati ni urudandazwa rw'abantu, murabibona mute muri rwa mureke
ndakumva rwose. Ndere yarakoze kubazanyemo iki kintu gishya. Nzamwita we ndi kumwe nawe ijana ku ijana kubera ko buri wese uburenganzira bwe bugomba kubahirizwa. Ahasigaye tukorohereza bakundanye bagakundana tukabubakira bakubaka. Ibirebana n'urudandaza urebye iyo bageze mu biciro bagatangira kuvuga ngo nangahe nangahe Andrea nawe turemeranya. Turemeranya kuko urumva niba umuntu bavuga ngo ni mutaduha ibi aya ngaya cyangwa ni mutaduha inka zingana gutya ntabwo tuza kumubashyingira. Ni ikibazo gikomeye cyane haba harimo gucuruza. Ugucuruza abantu rero nabyo nta mategeko amategeko abihanira. Nibaza ko nabyo byagombye kugenda bikarebwa neza ku buryo dushyiraho n'iryo hame ry'uburinganire. Hari amategeko nayo abugenga ku buryo dushobora gushingira abana bakagira urugo rwiza.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni ikiganiro muri Isanga. Turaganira ku kibazo cy'inkwano uko twari twateganije kubivuga mu Kinyarwanda, gukora ikibazo cy'inkwano mu Rwanda ahubwo no mu Burundi. Baravuga bati yewe no mu Burundi niko bimeze. Nuko kuri telefone dufite Mohamud. Mohamud
ni allo,
uraho neza?
Uraho, turashimira Imana. Namwe muraho?
Yego turaho. Uherereye hehe?
Ndi mu Burundi i Bujumbura.
Ye, umwanya ni uwawe ariko wihuta.
Ndibaza ko kubyo nari nasomye ni intera no kubijyanye ibijyanye n'abantu baba bashaka kubakana nibyo.
Yego
inkwano icyo mbona kuri ibyo muri ino myaka yacu nko ibice 60 cyangwa 70 tunavuge ni nk'urudandaza baba bariko barakora kenshi. Rero utubere tugire imisore ntitworoherezwa kenshi, usanga barashakanye n'umukobwa ugiye iwabo inkwano bakubwira n'umukobwa akubwiwe inkwano akubwira ugacubona yuko n'ibintu vya mariage no mu mutwe bigaca bipamo. Rero ivyo oye bibaye uko oye nico gituma uno munsi muri ino myaka ubona ubusambanyi bwabaye ndato kuko abahungu tuvuga ko mu bijyanye n'inkwano ni nk'uburemere batuzaniye
nuko bikajyana
bica bijyana
bikagira ingaruka ku busambanyi gute.
Ingaruka nzazo ni mwugo busamba nyine hacha hazamwo n'ingwara abana byavaye mu nzira zidaciye zitari inzira z'amategeko nizo ngaruka mbi muri bino bihe tubayemo. Kubera ibintu bijyanye no kubakana barabishyizemo ibintu byinshi by'uburemere byinshi bikomeye cyane rwose. Ejo oye bibaye uko oye ubusambanyi buca buba bwinshi.
Ye Mohamud urakoze cyane, ndagushimiye igitekerezo cyawe.
Yego
ye hanyuma
igitekerezo cyanjye gena neza cyo kuvuga mwo abavyeyi rero nabo nyene urabukubura ukuntu nyene borohereza abana bere bakanabafasha iyo baba bashatse kubakana bakanabatera bati muri ibyo kugira ngo bakane kice n'amategeko ahende wagira umuryango mwiza ukeye n'amategeko n'Imana. Ibyo oye iyo bibashimira kandi n'ibyo na by'Imana ishaka.
Ye urakoze cyane
muri make.
Ye Mohamud urakoze pe. Venani hari icyo wavuga kuri iki gitekerezo cya Mohamud?
Igitekerezo cya Mohamud icyo nakivuga warakoze cyane ni ukuvuga ngo ingaruka ishobora kugira ni uko hari abashobora kwiheba ntibashobore kuba bashingiranwa uko bikwiriye. Hakaba hari abafata inzira y'ubusamo ndetse bakagenda batanyuze mu mategeko, kandi ishingirwa ryemewe ntirinyuze imbere y'amategeko. Icyo ni kimwe nako kuvuga ngo ariko subundi ngo ko ntateze kuzabona inkwano ubwo busambanye avuga bushobora kubaho pe bikaba ingaruka byo kuvuga ngo ntacyo nkimaze ubwo ntashobora kuba umugabo ubona inkwano reka ngende njye gushaka abo ndibanira nabo uyu munsi akabana n'umukobwa avuga ngo ni umugore ejo akaba yamwirukanye ejo bundi agashaka undi ejo bundi akaba yamwirukanye kuko nta n'amategeko azamurengera ndumva ari icyo ngicyo nabivuga
radiyo ijwi rya amerika hari umunywanyi w'ijwi rya amerika nawe wanditse ati ariko se babonye n'igitoro n'ibiciro by'ibiribwa byaduze nabo baca bajya inama ngo yo kududa inkwano mu magambo make ni nk'aho yavuze ati ubungubu se ibiciro by'ibiribwa n'ibiciro by'ibitoro bizajya bizamuka nabo bazamura ibiciro by'inkwano nuko kuri telefone dufite Ndikumasabo Godefroid Ndikumasabo
yego
uraho neza
naho neza
uherereye he
ndi Nairobi muri Kenya
muri Kenya nuko igitekerezo cyawe mu magambo magufi cyane
ndagomba mu ndarize mutumiza wacu
arakumva rwose
none se ko bazabwira ntware n'agashimwe hanyuma tukaba twiza turabona hirya no hino mu migenzo y'ikirundi ndetse n'ikinyarwanda kuko nicyo kimwe hariho ababyeyi bamwe bamwe abana bajyaga bumvikana inkwano ariko ababyeyi bakaba intambamyi bakavuga ngo amafaranga ni makeya none se agashimwe barajya bakanka cyangwa agashimwe ko kaba kari kose umuntu agatora
urakoze cyane
cyane cyambere
yego wari ufite n'icya kabiri
nayinze n'icya kabiri nagomba kugira nk'inama kumbura ababyeyi iyo abana bumvikanye ati duhurije kuri iki kintu kinini bajya bareka kuba intambi bajya baserereza rwose murakoze
yewe urakoze cyane Ndikumasabo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda izi nanti we nawe rero wamwumvise
kuvuga ngo agashimwe agashimwe nta n'uvuga ngo urabiki ushima kuko ufite icyo ushima noneho ukaba ari wowe ugena ikibazo rero cyo mu nkwano ni uko utanga inkwano ntabwo ari wowe ugena niho kuvuga ngo niho tuvuga ngo ni urudandaza cyangwa se ni ubucuruzi niwe usaba wavuga uti mfite ibingibi bikeya akaba atabyemera ariko mu by'ukuri uko byakagombye kugenda ishimwe ry'umubyeyi ni ukuvuga ngo yakagombye kuba ari irituruka ku mutima wa wa wundi ugiye kwita nahoze mvuga yuko umuhungu n'umukobwa ari bo bakundana bakaba bashobora kuvuga bati iwacu umuhungu akavuga ati ababyeyi b'umukobwa bambyariye umugeni reka mbashimi umukobwa nawe akaba yavuga ati reka nshimire ababyeyi bambyariye umugabo hagati aho ngaho bikaba impande zombi ntibibe n'uruhande rumwe ahasigaye ababyeyi bakabashyigikira mu gikorwa cyabo niba bafite ibyo bafite bashobora kuza bagashyira hamwe kugira ngo ubukwe bube bakaba babafasha noneho ubukwe bukaba bakabashyingira bakabubakira bakabashyigikira nuko nguko natwe tubyumva
radiyo ijwi rya amerika abamfasha bambwiye yuko bamboneye umuntu uri muri somaliya ntibisanzwe ko tubona abantu bari muri somaliya yitwa benjamin
sawa
uraho neza
ndashima imana
urakora iki muri somaliya
nsanzwe nyine ndi mu ambasaderi ndi umusirikare
uri mu butumwa bw'amahoro
yego
komera ku muheto
yego cyane
ye bandanya
yego ndabumva kare nari kunuze nza kubona ubutumwa bwari kunuze ku Facebook ya Amerika bavuga ibyerekeye gusaba ingene basigaye baduza basaba inkwano y'umurenge ndasoma komantere zimwe na zimwe mbona ubundi bwo ku ruhande rumwe rwavuga ati bamwe niba basaba bashake basaba inkwano nyinshi ariko babe ababo bamere nk'ababaguze ariko mbona ibitekerezo ni byinshi nanjye mvuga ati ngomba nanze kubwira nange nomero ryanze gushyiraho igitekerezo cy'iwanjye mu gihe ngira amahirwe yo kumpamagara rero ndagize amahirwe ko mumpamagaye nanjye sishorogezaho nanjye uko ndabibona icyemezo cy'ibyo inkwano ni gusaba umuntu nk'umugenzo wo gusaba nk'uko twawusanzeho nk'abantu mu banyarwanda urahari uwo mugenzo no mu barondo urahari mbese n'isi yose ngira uwo mugenzo usanzwe uhari kuko ntabyo sindabizi ko nase sinatembereye cyane ngo ngere mu bindi bihugu bikomeye cyane ariko cyozi cyoco mu bintu byo gusaba byo gutanga inkwano byari kuba byakabaye ibintu byo kugira bagize urugezo rwo hafi batarinze kuvuga ati ngo bagomba basaba miliyoni n'amamiliyoni uko tubayeho abantu bose barabizi
ni ukuvuga ko abantu benshi mudafite ubushobozi bwo kubona amamiliyoni
ubwo bushobozi nta buhari ibyo ndabizi ndabyemeranya nyambage n'ushobora kuyaronka ariko mfite n'abavukanyi bashobora kuba batoyaronka bivanye n'uko bimeze ushobora gushima umwana w'umukobwa ahandi hantu bahagoca inkwano nyinshi ugasanga bipfiriyemwo kandi byose no gupfiramo uko nyene ugasanga bivuyemo kwa gucikirana ugasanga umukobwa yaragukunze nawe waramukunze ababyeyi bakabimboga hakaba unoze intambamyi y'ababyeyi ugasanga abaye byo gucikirana nanjye nzi mu cyo gucikirana ahubwo nawe ntabwo ndawemeranye
ndenza ko Benjamin urakoze cyane
ndabumva cyane
urakoze rwose
yego nawe murakoze cyane
yewe ubutumwa bwiza rero aho ngo muri Somalia
nakwiye twashima nayo mugire ubundi mukomeze cyane kuza murabikurikirana ariko impanuro nk'ibi nk'uko namwe numvise murabahinga uko ibyo bintu niba niheze gato munyibutse ikintu mwari mujejwe kuri ibi bintu nyine
ngaho rero umunsi mwiza Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda niko Venanti ubwiye munywanyi w'Ijwi rya Amerika yigeze kuvuga akantu ngo ni gushimira ababyeyi ko bareze neza umukobwa ati twebwe se ntiturerwa abahungu twebwe ntiturerwa ako nga koko mukavugaho iki
narimaze kuvuga yuko icyakabaye cyiza ari uko ari umukobwa arakunda afite uburenganzira bwo gukunda ari umuhungu afite uburenganzira bwo gukunda ari abakobwa muri iki gihe abenshi nabo barakora bakinjiza amafaranga n'abahungu nabo barakora bakinjiza amafaranga icyo ababyeyi batashyira hamwe bakavuga bati tugiye gufasha abana noneho ba bana umuhungu agashimira ababyeyi b'umukobwa ko bamuhaye umugeni n'umukobwa nawe akaba yashimira ababyeyi b'umuhungu ko bamuhaye umugabo icyo ni ikintu cyakabaye cyiza abantu bose bakabyumva kimwe ariko Benjamin yaragarutse ku kintu cy'ubushobozi ahubwo kugira ngo mbwire abatuteze amatwi ko hasigaye hari ubundi buryo bwo gukwa aho umuhungu ashobora kuba ntayo afite cyangwa se adafite impano zihagije umukobwa ayafite bakiherera umukobwa akayaha umuhungu cyangwa akamuhaye impano akamubwira tuzajye gukwa iwacu niba rero izo nkwano ari zo dutegereje kandi turambijeho tuvuga ngo nikima neza cy'umubyeyi urumva inzira biba byagombye kunyura zibatari zo niyo mpamvu rero tunakagombye gufasha abandi kugira abo bana kugira ngo banyure mu nzira za nyazo aho kugira ngo tunyure mu nzira zibajyana kubeshya no kujyana mu buryarya
na hano kuri Facebook Ijwi rya Amerika hari umunywanyi witwa Ngendahimana Emmanuel nawe yavuze ati hari n'abakobwa bikwa naho ku kandi gatekerezo nyine wari umaze gukomoza uko gushyira hamwe undi munywanyi w'Ijwi rya Amerika yanditse kuri Facebook yitwa Hakizimana Emmanuel ati je mbona famiye y'umukobwa yagashe nka miliyoni imwe niyo umuhungu igashaka miliyoni imwe izo miliyoni ebyiri zigahabwa uwo muryango mushyashya bagashaka icyo bayashoramo hari kandi yongeye ati cyane cyane ko udafite mwene wabo nta kazi abona ko nta kandi kari ku ruhande ariko igitekerezo gikuru ni ugufasha umuryango mushyashya gushinga intege kuri telefone dufite Niyitegeka Jean Pierre Niyitegeka we
karame
urakomeye
turakomeye
uherereye he
ndi Kigali Nyarugenge Gitega
nduva ari kuge uri kugenda
yego ndi kugenda arantu gato naringiye
nuko umwanya ni wawe rero ariko uvuge ubandura
nuko uvuga ngo ubundi uriya ubundi ku musore n'umukobwa uriya ubundi aba ari umuryango mushyashya ukeneye gushyigikirwa kuruta uko yaba ari umuryango ahubwo basahura nkuko biriya aba ari nko gusahura gufata umuntu niba ari umusore ageze urugo rushyashya agiye gushinga umukobwa bamuciye miliyoni ebyiri z'inkwano cyangwa itatu ubundi buriya ni nko kumusahura kuko muri uriya muryango mushyashya uba ukiyishakisha ubutaramenye n'uko ibintu bimeze n'ubuzima bw'abantu babiri uko bubakwa nkanjye rero hano cyari n'ingaragu ariko
ku bwanjye numva yuko ubundi bagakwiriye gushyigikirwa nk'uko umuvandimwe arabivuze bakazana nimba mu gukwa nishimye nimva ubundi niko byahoze mu muco ubundi noneho nyuma ahubwo bakaba babashyigikira kugira ngo bubake umuryango uhamye unafite n'icyerekezo kubera ko imiryango arabashyigikira kugira ngo bafate umuhungu w'umuce miliyoni ebyiri eshatu ngo ni impano bifatwa nk'ikiguzi impano yabaye amafaranga.
Yego Jean Pierre ndagushimiye cyane.
Yego
Jean Pierre azanye akandi kanati ni nko gusahura urugo rumwe nibyo Venani
none se urumva ibyo avuga bifite ishingiro kuko niba umuhungu bamuciye inkwano nini nawe afite ibyo ategereza ku mukobwa inangaha mu bintu bategereza kubaho umukobwa azana amatora akazana intebe zo mu nzu akazana igare rishya ubanza hazageza igihe akazana moto cyangwa se n'imodoka uwaba utabibonye ni ukuvuga ngo bwa burenganzira cya cyubahiro cy'umugore ugombwa ntacyo uri bubone kuko bavuga ngo ntacyo wazanye. Icyo gihe rero ihame ry'uburinganire naryo ryapfuye kandi ryishwe n'uko umuhungu yumva yaguhaye byinshi akaba agutezeho byinshi kandi ibyo byinshi iwanyu yenda ntabyo bari bafite urumva na cya kindi bavuga ngo ni ishimwe ry'umubyeyi ntaryo yabonye kuko y'amafaranga yose uko yayabonye yayahaye umukobwa ngo najye kugura ibirongorano. Hari n'aho nasanze umukobwa yumvikana n'umuhungu aho kugira ngo bamukoshe umukobwa akazabwira iwabo ati yari yampaye bati warikosheje ati ntabwo nari nzi uko bigenda urumva mu by'ukuri ni ugutinya ko bazamukosha agakoshwa menshi badafitiye ubushobozi noneho akahitamo kujya guhishira mugenzi we kugira ngo batazamwota bakavuga bati umuhungu udafite miliyoni yo kudukwera ntabwo tumukwera. Ariko hari n'izindi ngaruka nabonye umukobwa hari abakobwa basigaye barahumutse kurwanirira uburenganzira bwabo kandi yewe ndabyemeza iwabo bakwanga inkwano umukobwa agaca mu gikari agasanga umuhungu bakabana icyo gihe ababyeyi baza kurabukwa nyuma bakazagarukira abana ariko bumva ko bakoze amakosa. Icyo kintu nacyo kirahari hari abakobwa rwose banga gushyingira ngo ntabwo babahaye inkwano zikwiriye umukobwa agacaho akagenda agasanga umuhungu urumva rero muri iki gihe ni uko dusigaye byose twarabicuritse bagasezerana bakajya gukwa ari uko basezeranye naho ubundi abatarasezeranye bagwa muri cya kindi twahoze tuvuga cy'ubusambanyi akaba yamwirukana akaba yamukoreraho ihohoterwa ku buryo wasanga atari umugore mu rugo wubashywe. Ariko rero ibyo umuvandimwe wacu n'itegeko yavugaga nabyo birumvikana.
Ese Venanti nta tegeko ririho rigenga inkwano kuki ridakurikije
mu Rwanda? Rirahari i Burundi ntabwo mbizi ariko mu Rwanda irihari nawe n'abantu ntabwo bashobora kurikurikiza kubera yuko iyo urirebye usanga ridahwanye ritajyanye n'ibihe turimo. Hari iteka rya minisitiri w'ubutabera baciye iteka bavuga yuko inkwano izaba ibihumbi cumi na bitanu cyangwa se inyama bikaba ibyo ni iteka rirahari ariko nta na hamwe ushobora gusanga barikurikiza nta na hamwe kubera iki? Kubera yuko nyine imyumvire y'abantu ntabwo igengwa n'itegeko igengwa n'iyo myumvire nyine.
None se itegeko iryo teka ntabwo rigena ibihano?
Ibihano ni nde sujya kurega nta wuhari iyo bigenze gutyo barinumira bagaceceka nta mwana ushobora kujya kurega iwabo ngo banyimye iki n'iki baramubwira bati genda nushaka kugenda. Ibyo rero nabyo ntabwo ari itegeko risa nk'aho rifite ububasha ku bantu bose aho ngaho niho hari ikibazo.
Ndi cyari cyari kumata. Ni kimwe nyegera ariko. abanyabugo ngiye ntabwo njya mbizera muri abanyamiswe
ngo jewe duwe nuko
eh yego rata urumujya rusangi kazi kuko niyo bagenda bimyozora nka zabo
ai kabila simuhumuruka mana
shofe wenda wena shaka kuri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugo
ndiye bugo
wiki nukumva ko buri wese muri twebwe yaje yibeshya kundi Koma taxi yaki.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Koma taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolence Rwanda.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ikiganiro muri isanga turaganira ku kibazo cy'inkwano cyane cyane mu Rwanda nabyumvise no buriya no mu Burundi nuko zabishakira umwanya umutumirwa ni Nzabona Imana Venanti n'umuyobozi wa Rwamurek umuryango waranira guteza imbere ihame ry'uburinganire hagati y'umugore n'umugabo mu Rwanda kuri telefone dufite twagira Yezu Marcel niwe ntandaro y'iki kiganiro nayo igira uko ishaka we ube wihanganye tubanze duhi ijambo twagira Yezu ariko ntugira hujya twagira Yezu we
Muraho neza nyakubaho Thomas.
Muraho neza nyakubaho twagira Yezu. Nuko uri kibagabaga i Kigali urumunywanyi ukomeye w'ijwi rya Amerika twanyujijeho akajambo kawe gato mu kigano twigeze kugirana n'abandi banywanyi hanyuma iki kiganduro gisaba. Hari ikindi gishyaka ushaka gushyira kukizanamo wihuta.
Yego nihuse cyane ni ukuvuga ngo tuzi ko mu muco nyarwanda umuntu yakwaga inka cyangwa se umukobwa agakobwa inka nyuma y'igihe runaka yaje ikabyara hakabaho indongoranyo ya ndongoranyo igihe ababyeyi b'umukobwa bakosheje bayijyanye ku mukwe bikaba ari ibirori by'akataraboneka none nk'uyu mugabo ukora mu bijyanye na n'ihame ry'uburinganire rwa Amerika ikorera hano Kimironko ndayibona aho bakorera ndagira ngo mubaze mu bijyanye n'ihame ry'uburinganire ryabo kudatanga indongoranyo bishamikiye kubera gukobwa amafaranga we ntabwo ushobora kuba intandaro y'amakimbirane mu rugo umusore avuga ati nagutanzeho miliyoni inka n'igiceri cy'icumi yampaye kandi inka narazitanze sinagira icyo ndonka kuko tuzi ko kera mu bukwe bwa Kinyarwanda washoreraga inka yawe washaza bakayishorera bakayizigira igihe runaka nabo bakazashorera inyana yayikomotseho bakakuzanira indongoranyo bigakomeza gushimangira ubumwe ya miryango yagiranye ese ubungubu kuba abantu bakwa amafaranga rimwe na rimwe umwana akabuzwa uburenganzira kubera umusore yabuze inkwano byo mubona bitaba intandaro y'ibibazo by'amakimbirane murakoze nako nashaka kugira ngo mubaze
twagira Yezu ndagushimiye Venanti yakumvise rwose Venanti we umwanya ni wawe
icyo ngira ngo mubwire nkurikije ibyo ngenda mbona nanye nsaba abageni nkasabwa abageni nuko mukumvikana inkwano ahanini hari igihe bumvikana bakavuga bati uhera ku bihumba ya nayo ikimasa hanyuma niwongeraho bikaba yenda niba yavugaga ibihumbi magana atatu akavuga ati ni ikimasa nukwa magana atanu biraba ari inyana turagusubiza magana abiri by'indongoranyo noneho abantu benshi bagahitamo guko ikimasa kuko aricyo baba bavuze ko ari make kuko n'ubundi biba ari umugenzo kuvuga ngo bamusubije magana abiri ni ukuvuga ngo n'ubundi ni magana atatu yabahaye kuko bahita bayamuhera aho ngaho ntabwo bavuga ngo tuzayaguha ubundi birakorwa rero birahari ariko ndemeranywa nawe yuko aho batabisobanura ngo babisobanukirwe imiryango ibyumvikaneho ni hahandi umuhungu azajya agumye avuga ati nanjye iwanyu hari indongoranyo yanjye nanjye bazayina ugasanga harimo ikibazo cyo kugumya gukurikirana umukobwa akaba yabigiriramo yakorerwamo ihohoterwa kubera yuko ngo iwabo batatanze indongoranyo ibyo byo ndabyemera ariko ahenshi aho ngaho dusaba abagene n'aho dusabwa abagene uko bumvikana baravuga ngo aya ni ikimasa rero nta ndongoranyo ibaho hanyuma yakwiyongera bakagerayo bamugabanyirizaho bakayamuha ariko urumva n'ubundi bisa nk'aho byise ngo ni ikimasa bakoye
kuri telefone nk'uko nari maze kubibabwira mu kanya dufite igira uko ishaka we
niriwe cyane ndabumva
ye urakomeye
n'amahoro nitawa namwe
yego turaho uherereye hehe
Kewe nereye Bujumbura Mukanganoro muri zone ya Gihosha.
Ye, umwanya ni uwawe.
Yego murakoze cyane, reka mbanze nshimire umutumirwa, nshimire na mwebwe abamenyesha makuru mushoboye kuduha aka kanya.
Yego natwe turagushimiye rwose.
Hama dusindikiye gato rero kuri icyo kibazo. Urabona ibijyanye n'inkwano nuko nshatse kabaye akananira bahinga. Bivanye n'ahariho nk'aha mu Burundi tugeze aho bivanye umuntu atuye ikarita atuyemo, ugasanga bagenda baravuga bati utuye mu ikarita ikize gusumba iy'abakene, niko inkwano zigenda ziraduka. Ugiye kuyaba y'ubundi bwo inkwano n'agashimwe ababyeyi bo ku muhungu bategerezwa guha abo ku mubyeyi w'umukobwa, ariko turi mukobwa. Ariko rero ubu basa n'abagize business, bagize urudandazwa, uko ugiye kuraba ukagenda nk'ahantu umuntu bakagukumbura gukirita example nka setiriyo ukiyumvira eske uwo muntu urabya yahembwa n'ayo mafaranga yamuciye ku bashimye koko cya. Kandi ntitwibagire nk'uko umusimbwa yagira ati nukunganisha ibitsina byose mu bisanzwe n'umuhungu aba yararezwe. Ariko nk'uko nicyo kiri ngingo ntibivuga ni uko agashimwe gakunze guhabwa ababyeyi b'iwabo n'umukobwa. Iyo bamaze gucira inkwano nk'uko umwenda mu kiguzi, bibaye ngombwa umukobwa akaba atakaza afise, ntiyigera abana neza n'uwo mugabo wiwe, kuko urumva aranashobora kumufata nabi mu gihe afise umutima woroshye uwo mugabo, akavuga ati jewe
yewe ibyo ngibyo n'abandi babivuze. Reka ngushimire hanyuma duhe n'ijambo n'abandi. Urakoze cyane. Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Reka duhe n'ijambo Ndayizeye Didier, noneho igira uko ishaka na Ndayizeye umutumirwa aze kugira icyo avuga ku bitekerezo byabo byombi. Ndayizeye, urakomeye.
Turaho turashima.
Wowe uherereye hehe?
Bujumbura muri komine Tahangwa zone Kinama.
Yego, umwanya ni uwawe, uvuga ijambo rigufi.
Yego, ijambo rigufi nashatse kunganira gusa sinashatse kubandanya ibirebire. Ni ukuvuga yuko ino iwacu nk'aha duherereye,
yego,
mu bisanzwe bebwe dutanga icyo bita agashimwe. Nta bintu by'ubuguzi. Ni ukuvuga jewe maze kubisoma aho hantu nkabona mu Rwanda, ni ukuvuga yuko abahungu ngaho ntibakirongora, baca batinya kugira ubugeni.
Ye, urakoze cyane.
Yego,
radiyo Ijwi rya Amerika. Zenani Nzabonimana rero abangabo wabumvise nabo
nabumvise. Urumva iyo tuvuga ishimwe nabivuze nongere mbigarukeho, ishimwe rigenwa n'uritanga, ntabwo rigenwa n'uryakira. Iyo bize uryakira akaba ari ugena ibyo ugomba kumuha, icyo gihe biba bize ari igiciro, noneho ugasanga arakubwira ibyo udashoboye. Ikindi ni ukuvuga ngo mu byo Didi yavuga, mu by'ukuri abantu ubukwe buraba, abantu barashyingirana, ariko hari ubukwe bugiye bunyuranye. Abifite bashobora no gutanga ibya mirenge na za nka twavugaga na ya miliyoni, ugasanga batanze imodoka, batanze iki, ubukwe bukaba ubukwe bukaryoha. Ariko kuri bo abifite, ubukwe ni umunsi wo kugira ngo abantu bahure, bicare, bamwe, barye, banezerwe, baganire, mbega bagire ibirori. Abo ngabo ni abifite, kubera yuko inkwano n'ubundi kuri bo ntacyo zivuze. Amafaranga niba bayafite, urasanga banywa za champagne, urasanga banywa za whisky, urasanga bagira gute. Ibyo kuvuga ngo urazana inka zingahe kuri bo ntacyo zivuze. Gusa ni ukuvuga ngo bafite bwa bushobozi bwo kuba bakubagira abana babo, nizo tuvuga ko ari inkwano cyangwa se ari ishimwe. Ni ibintu bisa nk'aho ari ibyo by'umugenzo, kubera yuko bo ntabwo ari ukuvuga ngo barabikeneye kurusha abandi. Abatifite rero nibo bahura n'ingorane. Abatifite ni ukuvuga ngo wa muhungu niwe utari bubone ibyo akwije byo kujya gusaba wa mugenzi.
wa mugeni nawe utifite ntari bubone ibyo gutwara ku muhungu. Usanga rero abazeye umukobwa hari igihe bavuga bati twebwe twakamuhaye ibi, ariko ubwo tutabifite reka umuhungu tumuce impano yigiyeyo ayazane abe ari byo tugura bya bintu. Ukibaza uti ese aho kugira ngo umuhungu ayazane nk'uko byigeze kuvugwa na Ngendahimana, umuryango w'umuhungu ntushobora kuza ukavuga uti dore ibyo dufite yenda byarimo na bya bindi bagomba kwita inkwano, kuko n'ubundi nta kintu cy'ishimwe gisigara ku mubyeyi n'ibyo mubwira. Bakaza nayo ngayo bagomba gukwa n'umukobwa, bakaza nayo bagomba kumushyingirana, bagashyira hamwe bakavuga bati bana bacu ngaho nimushake ibyangombwa byo kugira ngo mutangire urugo. Ibyo ngibyo nibyo byatabaye byiza, ariko kubera yuko tuvuga ngo ni umuco turagumye tukavuga ngo ni inkwano ngo ni ishimwe, kandi iryo shimwe uwo mubyeyi nta kintu asigara na cy'urwibutso. Yewe biruta nuko wafata ifoto ukagenda ukayiha umubyeyi ukavuga tuzajya unyibukiraho ko ndi umukwe wawe.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahinzwe gushika izahinzwe n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ivuga i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Kuri telefone dufite Nizeye Jean-Baptiste. Jean-Baptiste we.
Ndamatangirindi muraneza.
Urahura komeye, uherereye he?
Ndi Kigali mu Rwanda, mu karere ka Gasabo, nkuko wari umaze kubivuga ni kwa Nizeyimana na Batisa. Ibitekerezo nabyumvise by'abambanjirije kandi n'umutumirwa nawe namwumvise, rwose ibyo bavuze ntabwo njya kure hamwe nabyo. Mu Rwanda rwose inkwano ni nkuko bagiye babivuga ni ikiguzi. Ntabwo ndatinya kuvuga niba uzi mu karere muri kariya gace k'Umutara hatuma Kamirindi.
Yego ndahazi neza.
Hariya muri kariya gace wenda inzu yo kuvugura niba mbeshya baza kunyomoza, ntabwo ari uwo ari we wese waje gusaba y'umugeni. Urabizi ko ari agace gafite inka nyinshi, gafite ubushyo n'ubushyo, ntabwo batinya guca inka mirongo. Burabyumva ko rero kugira ngo umuntu aje gusaba umugeni muri kariya gace bisaba wa wundi nyine n'ubundi muri ako gace wifite za nka kugira ngo ashize bamusabye ashobore kuzitanga. Urukundo rero niba umusore yakundanye n'umukobwa waho adafite ubwo bushobozi ntabwo batinya kumumwima rwose agataha ntawahawe.
Bakamumwima
rwose ku mugaragaro. Ni hahandi rero ashobora kuvaho ikintu kibi kikiza kijyanye no kuba umuntu yakishingira. Umukobwa niba yaramutse yakunze umukobwa, ababyeyi bakajya guca inkwano umurengera, bizaba ngombwa ko bagenda bibanire niba baramutse bashoboye kubyumvikana.
Ye Nizeye ndagushimiye cyane.
Murakoze cyane n'abandi bamwe batanga ibitekerezo turi kumwe.
Ye komera Venani, ndumva Nizeye azanyemo ikindi kintu yego ibyo abantu bifite twa twavuze ariko noneho azanyemo n'ikintu cy'uturere ukuntu natwo dufite imigenzo itandukanye.
Ni ukuvuga ngo inkwano ijyana n'uko umuntu yifite n'ibyo nahoze mvuga, ariko hakaba hari inkwano kera urabizi inahangaha hari abemera inkwano z'amasuka, hakaba hari abemera iz'inka, hakaba hari abemera n'iz'amafaranga. Ni ukuvuga rero ngo akarere gafite umuco uyu n'uyu karawukomeza, bikaba bivuga yuko nk'uko Nize yari amaze kubivuga mu minsi yashize hari inkuru yanditse mu binyamakuru hano mu Rwanda ivuga yuko hari umuhungu wari burongore bagomba kujya gusaba hanyuma bagere bakababwira ngo bavuze ngo 500 yatanze n'ibikeya ngo ntabwo byagura n'inkibyi. Ibyo byaravuzwe birasakuzwa, abantu baravuga batese biracyashoboka, ahubwo twebwe tukavuga tuti umukobwa yagumye kubaha iwabo aho ngaho wenda niho ruzindiye. Mukobwa yagumye kubaha iwabo ntiyarwanirira uburenganzira bwe, kuko yaburwanirira niba yari yarakunze umuhungu yashoboraga kuba yaramusanze batamukoye. Yenda bukeye bwaho akaba yavuga ati ni umugabo wanjye reka musanze. Icyo gihe yari kuba ari urwaniriye uburenganzira bwe.
Bivuze yuko
yakunze kubaha ababyeyi be, yagumye mu rugo n'umuhungu nawe aragenda ugazajya abihu baravuga ngo ni ukwikota, azajya kwikota ashaki wundi.
Nibyo nagiye kubaza nibwo umukobwa yaragumye iwabo.
Ku bintu bijyanye na n'intunza na kera na kare byagiye bibaho, abanyarwanda bavuga ngo amaboko atareshya ntaramukanya. Ni ukuvuga ngo urukundo muri iki gihe nibwo rwazanye ubwo burenganzira na leta ishyiraho amategeko yuko inkwano iramutse ibuze ritabuza abakinyirwa gushyingirwa. Ariko ubundi na kera na kare iyo wabaga uri umuhinzi ugomba kujya gushaka umugeni mu borozi nta mufite, keretse iyo babaga bagufitiye urukundo rudasanzwe bakaguha umugeni w'ubuntu. Ariko ubundi wagombaga kugenda ukabanza ugatenda ukabayo kwa sobukwe ugakora kugeza igihe uzabonera ay'inka. Donko imizizi yawe ingana n'inka noneho batemera bakagushyira. Urumva rero ni nayo mpamvu bajyaga baca umugani bavuga ngo wajyaga mu bajiji wari umujiji. Ni ukuvuga ngo wagiye mu bantu bifite, ni kimwe n'abanyamafaranga inaha ngaha muri Kigali. Umwana niba agiye akababwira ati dore fiance, bagasanga ntibamuzi muri ba banyamafaranga bandi bafite, baramubwira batariko se uwo muntu n'uwahe. Ibyo nabyo ni irindi vangura ribaho. Icyo gihe bakaba bamubuza kubana nawe kubera yuko umunsi bagiye gusabayo ntabwo azaba akwiza ngo abahe ibyo bashaka. Icyo gihe rero ugasanga noneho umuntu aratinya kurongora umukobwa wo kwa runaka bafite amakamyo iwabo agenda n'amaguru akumva ko atabishobora, ye akanavuga ati sinabona naho muhera. Aho ngaho rero ni ikibazo gikomeye cyane icyo bavuga ndagenda cyumva kandi gifite ishingiro.
Mukanya uvuze gukwa amasuka, nibuka yuko nimba ari muri 86,986 leta yaciye iteka ko inkwano igiye ku masuka atatu. Icyo gihe byateye akantu mu banyarwanda benshi ntabwo babyakiriye neza mu magambo makeya. Ubu ngubu none amasuka baracyayakwa?
Ni ukuvuga ngo naho biterwa n'abantu, kuko hari umworozi wumva ku isuka igeze mu rugo iwe yacika bitwa yuko yaca inka akaba atakwakira isuka barahari. Ariko ni umuco wabo nyine mu uko bakuze niko babizi. Ariko mu itegeko ubundi barabivuga yuko iryo teka itegeko teka rya minisitiri w'ubutabera bavugamo ubanza n'abari amasuka atatu, bakavugamo amafaranga ibihumbi nako bakavugamo inyana y'ibihumbi 15 cyangwa se 15 cyangwa se inyana, ariko n'amasuka bayavugamo. Ni ukuvuga rero ngo hari ahantu henshi bakwa isuka cyane cyane nk'ifatarembo, inka y'ifatarembo ikaba ari isuka. Ariko ubungubu abantu baragenda babihindura bakabihinduramo amverope y'amafaranga bakavuga bati tutajya mu rugo batemera isuka iyo batabajije. Yewe iyo ngiye gusaba ahantu ndabanza nkabaza nkamenya ko isuka bayemera cyangwa batayemera. Iyo batayemera tuyisimbuza, kuko nta nka ziba zihari, tuyisimbuza amverope runaka kandi ntabwo byari byateza ikibazo.
Radiyo Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho duhamagare Uwizera Norbert. Uwizera we?
Ndakumva.
Urakomeye?
Ndakomeye.
Uherereye he?
Ubu ngomereye Nyamasheke.
Nuko umwanya ni uwawe.
Ndewe ukuntu mbyumva ku bintu bigendanye no gukwaha,
nuko ndi nyamashuti ariko nyamashuti nagari wacu nuko ndi nyamashuti kuri ariko ariho ndi gukorera ariko kamuri kano gace ndimo hari ibintu nyine idashobora kukumva nyine mu bitangazamakuru nubwo mu gihe gito namaze naratoza amakuru yanjye neza y'itere kuko usanga nyine ibintu byarabaye nk'umuco nk'ahandi ubu ngubu muri kano gace amakuru ngenda numva ni uko ibintu byo gukwa amasuka baracyakwa amasuka cyangwa waba ugiye gukwa bakamwambiwa bakagutegeka agaciro runaka k'ibintu ugomba gutanga nimba nta nka wenda ufite ibintu nka 200 cyangwa 300 bakagutegeka amafaranga runaka wenda mukavugana nimba ari ibintu 500 bitewe bakagenda bagasanga hamwe bakavuga ati umukobwa wacu twamuhiye ishuri bakagenda bakavuga ati umukobwa wacu yagiye akiga nko muri primaire urugero hari ibisitori byamugendagaho twajyaga tumupfunyikira ibisitori ngo agiye ku ishuri dutanga mu mirivani na gutya ngire nsiba ese nimba batangiraga detaya ibintu byamutakayeho nda katubare nka minerivani baba baramutanzeho ese twebwe bahungu natwe baba bagiye badutangaho minerivani ese byose iruhande rumwe bagiye ari detaya cyangwa buri wese akazana detaya ya buri kimwe cyose cyari gitakara kuri buri mwana amaherezo yazaba ari ayahe ko hanyuma usanga aho usanga ibintu byo gukwa ubona nk'ubu ubushobozi bwagenwe ushobora bukeye ugasanga aho kugira ngo bafashe urugo bashyigikire urugo rugiye kubakwa rushaje
ye Norbe urakoze cyane hinera aho ngaho igitekerezo cyawe urakoze
yego
ijwi ry'Amerika mu kirundi kinyarwanda duhamagare na Rugwiro Chris Khalifa Rugwiro
ndabumva cyane Voice of America
urakomeye
ndakomeye cyane na mahoro
na mahoro uherereye he
njye mererereye Burera mu Rwanda
yee
Burera mu Rwanda
yego mu majyaruguru
yego mu majyaruguru y'u Rwanda
umwanya ni uwawe ariko mu magambo magufi
ya ikibazo cy'inkwano by'urebye kirazamuka cyane ugereranyije urebye e ya idusobanuye twabyumvise neza ariko ikibazo aravuga ngo babanga abakobwa nyine ngo byahuzweho ariko urabona ubungubu ibintu yuko bikomeye cyane urabona gushaka ubuzima ni iki se n'abahungu natwe tuba twararezwe ntabwo tuba twarowe pese
yeee
natwe tuba twararezwe nowe n'amafaranga arazamuka cyane urumva yuko ni ibintu bikomeye cyane ku nkwano barayadutwara tugasigara natwe
yeee Rugwiro urakoze ndagushimira igitekerezo cyawe
yeee mwakoze
Umutumirwa Nzabonimana Venanti ni umuyobozi wa Rwamurek umuryango uharanira guteza imbere ihame ry'uburinganire hagati y'umugabo n'umugore noneho twanzura iki kiganiro yego urakoze cyane Rubiro twanzura iki kiganiro Venanti umwanzuro wabo
umwanzuro kuri jyewe nuko nsanga ko abashyingirwa ni abantu babiri kurambagiza ntibikiriho bya kera nibo bahura bakumvikana ahasigaye bakabwira ababyeyi bati dore turateganya dufite umushinga nimudufashe abo bashyingirwa nibo bakwiye kwicara bakagena niba hari impano bagomba guha ababyeyi babo umwe agaha umubyeyi w'umuhungu umuhungu agaha umubyeyi w'umukobwa cyangwa se bakabifatanya bamara gukora gutanga iryo shimwe ababyeyi imiryango bakayikoranya bakavuga bati abana batugejejeho umushinga none ubwo batugejejeho umushinga twabahamagaye kugira ngo mudufashe kubashyigikira bakaba bahera aho ngaho utanze iki utanze ikiriya ariko noneho bikaba ibyo gushyigikira abantu ntibakore ibyo guha umwe ngo undi bamureke kuko uwo bahaye byinshi ni ukuvuga ngo baba bamuhaye imbaraga zo gukandamiza undi akiyumvamo ububasha atagomba kugira bwo kugira ngo uburenganzira bwa mugenzi we abuhonyore ndibaza rero yuko kugira ngo uburenganzira bwa buri wese bwubahirizwe ari ubw'umubyeyi ari n'ubw'abana bose abo bana bakwiye kwicara bakaba aribo bagena ishimwe ry'ababyeyi noneho ababyeyi bakakira icyo babahaye ntibakire bavuga ngo bagononwa ngo bavuge ngo muduhaye bikeye ndumva ariwo mwanzuro natanga kandi noneho si ukuvuga ngo byajya mu itegeko kuko itegeko nk'uko nahoze mbikubwira hari ririho ariko ntirikurikizwa ahubwo byakanyuze mu guhindura imyumvire y'ababyeyi imyumvire y'abagabo n'abagore bak
akava kuri cya kintu cyo kumva ko umukobwa azakoshwa menshi cyangwa se umuhungu agomba gukoshwa amafaranga ya nayo noneho ari ubuhungu akagira uburenganzira bwo kubana na mugenzi we n'umukobwa akagira uburenganzira bwo kubana na mugenzi we iyo uwo niwo mwanzuro numva natanga watanga amahoro ndetse ukaba watanga no kubahiriza ihame ry'uburinganire hagati y'umugabo n'umugore bashakanye
cyane cyane yuko urugo nyine ari n'urw'ababiri ntabwo ari urw'umwe
ntabwo ari urw'umwe
bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Mani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9 n'ibice 0
naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kiro n'icyarwanda akantu mwisogo ndimwe rukumbi ibi bintu byaba bifite ingaruka mu kubaka abasore n'inkumi batinze kuko bisigaye biriho abantu baratinda gushaka
no niyo udafite icyo utanga ntujya guhaha wajya guhaha ugasanga baramutwaye ntabwo wajyaga wumva indirimbo bavuga ngo yagiye Uganda gushaka amafaranga yo kuzagura impano yaza agasanga bongeye 1800 bashyiraho n'inyana y'igare
Nuko
n'umuntu nuko nguko nyine aravuga ngo henga nje kuyashaka yajya kuyashaka agasanga uwifite ejo yamukwaye cyangwa se agasanga yabyaye mu kimwe byeze ukurikije bya bindi twavuga ko abantu bihe barubimwe bakishora no mu busambanyi ni ikibazo gikomeye cyane
Nzabona Imana Venanti ndagushimiye cyane nibutse yuko uri umuyobozi wa Rwamureye ku muryango uharanira guteza imbere ihame ry'uburinganire hagati y'umugore n'umugabo nshuti zacu namwe mwese ndabashimiye cyane mbashimiye ko mwaje muri benshi muri iki kiganiro mukomereza aho ngaho icyo gusa iki kiri ikibazo abakobwa n'abagore reka ntaha ntabwo nzaho muba rwose murakarama
Radio ya Amerika yabaye Radio ifika Amerika yo yabaye ifika cyacu ugukera igihugu cy'Uburundi yabaye ifika cyacu ugutangi cyambo ubanyagihugu yo yabaye ifika cyacu Gushikiriza gushikiriza tukona Turayaga tugahuza yo Ijwi rya Amerika Radio Ijwi rya Amerika Yabaye igisubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yo Yabaye igisubizo cyacu Ugukera igihugu cy'Uburundi yabaye igisubizo cyacu Ugutangi cyambo ubanyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu bakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza barakanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka
maze isamirana ikize gusa ibyo byayiranze n'ibiri imbere ntanyeka itere ko izarushiriza radiyo ishu rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ishu rya